ngiholele ingoma entsha shaka KX.
Yapeli mali yami, the first time I went.